baby.
Eyo like tena kumuna.
Waona nini na mutima monga gunda, baby.
DJ Black.
So now you wanna act funny with me. Kuni wanna chipuba, baby. Baby, baby. Nibuna tame peace. Bali ise babili. Nibuna tame peace, baby.
Usani wone chipu wa nono. Ndawasima kundio kamba kamba baby. All I want is a peace. Nifuna mutendele. I don't wanna argue with you. Nifuna kuchela from you. Umani pasa pressure. Panyumba no sega. Chinga wame wa yenda. Ngati wa kangi wa baby. Ndawana lema. Lionze voyamba na naiwe.
Change a love, baby. Waona nini na mutima monga gunda, baby. So now you wanna act funny with me. Kuni wanna chipuba, baby. Baby, baby. Nibuna tame peace. Bali ise babili. Nibuna tame peace, baby.
Just because ni kukonda, yeah. Chikashano sani dobe. Uloba kamba suma futolima wakudala munda. Uzaka pesa popa limo lobe, yeah. You don't get the picture ni shiuli blindy. Uloka pen I'm just a fool for being kindy. Would you be real for Christ's sake if you don't mind him? Moni kondela MPs nizi kuchita remindy. Nah, usani cha confused ngati rido. Mutima ni wa soft nyonko lakona kanido. At this point, bad energy I don't need. Stay focused gamu ntupongene za cotton munido.
Siku tu ni kuchange love, baby.
Baby, baby.
Waona nini na mutima monga gunda, baby. So now you wanna act funny with me. Kuni wanna chipuba, baby.